Khululeka thando lwami okomhlaba kuyandlula uzokuthengeli dayimani sizovuka nethembe lisha khululeka thando lwami okomhlaba
Let's imagine she's Jesus.